NinjaPhoenix.com.
Mapenzi hainanga hodi, unajikuta umependa mpaka yule hodi. Mapenzi
Miss P
hainanga hodi, unakuta umependa
mpaka unajisahau.
Ataka simple boy, kanaka simple girl, semu flani.
Ataka simple guy, kanaka simple boy, semu flani.
Mapenzi hachagui kabila maeneo. Mama unatoka Roga ama unatoka Runda. Mama
uko simpate, don't you worry, atakupa mwenyezi.
Uko simpate, don't you worry, atakupa mwenyezi. Unaweza fall in love by anyone, and I mean anyone. Unaweza fall in love by anyone, and I mean anyone.
Mtoto wa madhara ame fall in love, ame fall in love. Your boy kasalame ame fall in love, kame fall in love.
Kasichana kanyeri kame fall in love.
NinjaPhoenix.com.